tutapatana someday.
Listen to my story.
Tutapatana someday.
Feel my pain. Yeah, I'll be my boss. All the vibes for him.
Tutapatana someday.
Holy vibes, siku mingi jo. Nakutafuta day and night hujatokea bro. Pilka pilka ya kusurvive kwa life. Safari ya maisha imenifunza kurealize it. Once you gone, you gone. Lonely days are on. Marafiki wanafiki, they no care no more. Haro sight you gone, I'm still holding on. Na inakuanga rahisi sana kuambiwa move on. Paramedics waka promise utatoka live. Next day mbono lazima kabla ni arrive. Phone call early morning linumiza roko. Kwa kweli ujumbe huo niliopata uliniza. The nightmares, yeah. Let's check it everywhere. Memories about my head kama chandelier. Ningetamani for once nichore tattoo. Ila hisi ya ndani nani onya kwamba tabu maybe. I'm scared of tattoo tears, ama ni dhambi pia. Kila mara nikiwaza jana nipa fear. Kila courage nikigaba kina disappear. Na kila nikitulia haya mawazo yana reappear. So many memories, ziko kwa gallery. Kila kukicha na pevus, holy diary. Heaven is jamboree, tocheza Tambovin, kings live forever. R.I.P. When the legend. By the way, Mama Juliana ako fine. Future gloomy but we tryna make it shine. Kweli kwamba ulitoweka bita shinda bali dhani ita fade so easy but it takes a while. Pokea salamu za ndugu na marafiki. Aluta continue, tunapambana na dhiki. Social media bado tunakuza kiki. Maskini bado maskini juu tajiri haridhiki. Say hi to long guns, brother, sister, niece and dad. Forever in our hearts, thanks for embracing the race. You're on the second phase, legendary minds, military binds. Hold it right forever, peace, chop it down. Kids behind, we can't reach them. But I believe at one given time, we shall meet them. Pokea salamu toka all around Africa. Kabongo sons and daughters, peace.